Indumiso lombulelo kuyo inkosi. Sele sikuthethile amatsheli amaninzi. Naphina apho inkosi ikhe yaya khona, kuba khona into ekhe yenzeka, noba idolophu okanye ilali, okanye indlu okanye emntwini ngamnye. Naphina apho inkosi yakhe yaya khona ngenyaniso, ikhona into ethe yenzeka. Abantu abakuvanga kuphela oko bakubona, babanamava ngako, baze bakwazi ukuba bathwale ubungqina ngako. Siyakholwa ukuba inkosi injalo, iyafana izolo nanamhla kude kuse nakuwo amaphakathi, kwaye siyakholwa ukuba angalingqini ilizwi lakhe, hayi ilizwi lethu kodwa ilizwi lakhe. Sifundile apha uba wahamba indlela yakhe eya emnqamlezweni enyelisiwe engasafaniswa namntu. Sivile kumlomo kamzana uBranham kuba kwakumele uba abethelelwe ngokutsha, kwaye oku kwenziwa ngabo babengqina ngomlomo wabo ukuba bangabantu bakhe. Ngubani owamnikelayo ukuba abethelelwe ngoko? Yayingabo yayingabantu bakhe. Bayekela utshutshiso kwabanye, kodwa babe nenxaxheba kuloo nto, kwayinto kanye eyenzekileyo kweli xesha. Noxa ingeyiyo eyalo mxholo, andikwazi ukunceda ukucinga malunga nomnxeba endiwufumene emva kwemini nje. Umzalwana wandixelela ukuba ifilimu yenziwe malunga noYesu, kwaye urhulumente waseJamani uye wachitha amawaka ngamakhulu amathathu kuko oko eDutchmark. Kwaye umzalwana wathi kukhona imiqolo phaa kulaa filimu elunyeliso olungqalileyo. Imali iyachithwa elizweni, kwilizwe elibizwa ukuba lelobuKrestu. Kwaye inkosi yethu mongameli ayenziwa mntu kuphela nokuhlaziswa, kodwa ngokunjalo iyenyanyiswa, kwaye kuko konke oku kuyabhatalelwa. Ukuba kwakwenziwe ngabantu ababengakholwa kuThixo, abajika umqolo wabo bajikela inkosi, emva koko bazenzele imali bekusazawukhalinyelwa. Kodwa ukuba kukwiziko lekwemali ngoko kungaphezulu kokukhalinyelwa. Kodwa siphila kweli xesha siphila kulo ngoko elibizwa ukuba ebizwa ukuba sisithethe. Kukhona iinkitha zemali ezisetyenziselwa kwizithethe ezingenanto yokwenza nako. Zange kwakhe kwakhona unyeliso olungaka ngaphezu kwale mihla sikuyo. Abantu bathe balahlekelwa kukumoyika uThixo, kwaye intshumayelo ngoku ephumayo imalunga nokuhlonipha. Ngubani onentlonipho yomnye namhla? Namhla wonke umntu uzibeka ngaphezulu kwa wonke umntu. Ingaba abantwana basenayo imbeko kubazali babo? Ingaba iyephi yonke loo nto ethe yaba imvelo yesibini ngaphezu kwamawaka eminyaka? Wonke umntu wayesiyazi into eyayilungile, kodwa kusekho njalo ngoku. Kodwa kwesinye isandla kumele sithi ukuze sizaliseke isibhalo, zonke izinto zenzeka. Abantu bazoba ngabathanda imali, abaqhankqalazi, abangahloneli bazali, abathandi beziyolo kunobathanda inkosi. Kwaye bakuzenza zonke izinto zenzeka ngoku phambi kwamehlo ethu. Phakathi naphakathi kwayo yonke le nto uThixo nabantu. Abantu abavubuhlungu. Abayivayo inhlungu. Abavelanayo. Kwanjoba sesifundile apha. Wayengenako ubuhle bokukhayele kuba simnqwenele. Kwayumbhalo ocule uyacula uthi o nhloko yegazi nenxeba egcwele kukunyeliswa yena ukumkani wokumkani inkosi yenkosi phambi kwakhe ilizwi phambi kwelizwi lakhe zonke izinto zimanxi xa ethetha akekho umntu onento eshiyekileyo ukuba ayithethe akazenzelanga kwaziwa uthathe udidi lomkhonzi wabeka bucala yonke into yobukhosi yonke into engcwele waba ngumntu ngenxa yabantu singobani thina ukuba siyatshutshiswa njengokuba yena watshutshiswayo besinokuthi sikufanele kodwa wahamba la ndlela ngenxa yethu ngenxa yakho nangenxa yam ukuba siyacekiswa ngoku ayikhombi kakhulu loo nto kodwa yena wacekiswa wavalelwa bucala ngabantu emva koko yangumntu wentlungu yonke into yahlangana ngokuqikelelo lwethu kuphantse kunganyamezeleki yonke into eyawela kuye wavalelwa egcwele intlungu egcwele lulwenyeliso ecekiswa ngathi zange kube khona into enjalo ngaphambi kwakhe mva koko kwathiwa profeta ubethwe ngubani ungumprofeti uxela izinto unesipho sesitshile profeta kuthi ubethwe ngubani konke kwakungenxa yethu emva koko ithi apha sonke thina njengezimvu ezithe zalahleka wajika wonke umntu ehamba kweyakhe indlela eli linqanaba lemvelo layo wonke umntu kodwa apha sithetha malunga nemvu imvu ingajika ihamba indlela yayo kodwa imvu imelwe ukuba iphulaphule izwi lomalusi olungileyo kwaye konke bonke abazizimvu zikathixo bazawuthi kwixesha elikhawulezileyo okanye emva kwalo balivile izwi lakhe walilandela bayikhonze inkosi bahambe kwiindlela zakhe baze badliswe kumadlelo aluhlaza njengoba siyiculile ichorus nomqolo wokuqala ku-Isaya isahluko samashumi amahlanu anesithathu ufundiwe bendingenakuzinceda kodwa kucinga ilizwe liphaa kwileta kayakubi ngubani olukholiweyo udaba lwethu kwaye nengalo yenkosi ityhileke kubani na khona ilizwe likuyakobi endithanda ukulifunda phambi uba ndifunde kutimoti kuyakobi isahluko sesibini apha kubhaliwe ukusuka kumqolo weshumi enesixhenxe ngokunjalo nalo ukholo ukuba luthi lungabi namisebenzi lufile ngokukokwalo wosuka omnye athi wena unokholo ke mna ndinemisebenzi ndibonise ukholo lwakho olungena misebenzi yakho nam ndokubonisa ngokwasemisebenzini yam ukholo lwam wena uyakholwa ukuba uThixo mnye, uyatyapha, nazo iidemoni ziyakholwa zibe namanwele. Uyathanda nake ukwazi mntundini ungento ukuba ukholo olu ingekho imisebenzi lufile. Emva kokudweliso luyaqhubeka ngoAbraham, owakholwayo waze wenza kwimilinganiselo yokholo, zange enze into awayeyifuna. Ayilokholo olo. Uba wenza into oyithandayo, ungavumela umzimba wakho nje utshe, unganikela lonke ubango lwakho, zonke into zakho kumahlwempu, ungenza yonke into oyifunayo, ayincedi nakanye. Ukholo lithetha ukuthi ukwenza into uThixo asiyalele ukuba siyenze. Abraham zange athi ndiza kwenza oku nokuya, kodwa Abraham wenza oku uThixo wamxelela ukuba akwenze. Kwaye emva kokuba enze oko, wayenako kokubini ukholo kunye nokuthobeka okwaboniswayo ekuzalisekeni kwento uThixo ayithethileyo. Emva koko uThixo wanika isiqinisekiso, kwaye kunjalo ngawe nangam. Uthobeka kokholo kukuzaliseka okulula kwento uThixo asiyalele yona elizwini lakhe. Yonke enye into kukwenza kwethu, kwaye ayinantsebenzo phambi kuThixo. Kodwa ngoku zininzi izinto ezi uThixo asiyalele zona njengamakholwa ukuba sizenze. Kwaye yiloo nto inkosi yethu ithi nantsi imiqondiso eyakulandela abo bakholwayo. Kutheni? Kungokuba bayawukwenza ngokholo into inkosi ebayalele ukuba bayenze. Kwaye ngoku uThixo obophelelekileyo ngelizwi lakhe uya kunika ukungqinela ngalubabalo ngokuba senza into ayithethileyo. Xa uAbraham wayezawukwenza into inkosi eyamyalelayo, kwaye kule meko yayikukwenziwa idini kukaIsake. Oxa inkosi yathembisayo kuba kuIsake iyakuvela khona inzala yakho, Abraham wayethobekile. Kwaye ngako okukuthobeka wabonakalisa ukholo lwakhe. Ukholo kungekho ukuthobeka ayilokholo nakanye. Ukholo zingekho imisebenzi leyo uThixo ayifunayo ukuthi ayilokholo nakanye. Luqikelelo kodwa ayilokholo. Ukholo luyinyaniso olu isibhalo sithetha ngalo, kwaye elithwala ubungqina kwiimeko ezilikhulu, umnqophiso omdala nomnqophiso omtsha. Lubopheleleke elizwini likaThixo, kwaye lwenziwa ngokholo. Kukangaphi na apho sithathe imizekelo kwizibhalo ezingcwele sathetha ngazo, sabonisa ukuba ukholo lungekho imisebenzi lufile. Masigxininise kanye kwakhona ayo misebenzi yethu. Nokuba mingaphi na imisebenzi ekumele siyibonakalise, ukholo lweBhayibhile lubophelelekile kwizithembiso zeBhayibhile ezithe zanikwa kwilizwi likaThixo. Kwaye ukuzaliseka kwento ayiyaleleyo kuthwesiwe ngeentsikelelo zikaThixo. ikholwa liza ngolo hlobo kwabayo phambi koThixo. Sikubona oku ngoAbraham. Kwabonakala ngathi wayelahlekelwe. Lahlekelwa yinto ebeyinikiwe ngaso isithembiso ekudala isilindile. Ukutsho kuba unyanakhe uIsake. Kwabonakala ngathi kwakumela abulale into uThixo amnike yona kwizisekelo zesithembiso. Kumele ngoku sinike le nyaniso ekufeni. Leyana ibiyimfuneko enzima. Abraham wayenokubeka phambili izizathu ezininzi athi, Nkosi, wawufuna ukusikelela ngonyana wam uIsaka wandithembisayo. Kumele ndenze ntoni ngoku? Zange axoxe nakanye. Washiya yonke into eyekela kuThixo. Kubhalwe nje kakuhle. Walungisa kuhambo lwakhe. Nantso into. Kwaye kutheni wayilungisa? Kungokuba wathemba uThixo. Kwaye wayethobekile. Kwaye wayelungele kuye ukuba enze into uThixo athema kayenze. Ngoku nantsi ibhaliwe apha kumqolo wamashumi amabini nesibini. Uyabona ukuba ukholo lwalusebenzisana nemisebenzi yakhe. Lwenziwa lwagqibelela ukholo ngokwasemisebenzini. Le ingcaciso yesibhalo yokholo nemisebenzi kumqolo omnye. Ungafundisa koku kwiintsuku ezilikhulu nangaphezulu, kodwa oku kushwangathela undoqo wento ebalulekileyo. Ukholo lunemfuneko zalo ekuthobekeni olu Abraham wakubonisayo ngokuhambisana nomyalelo ongcwele engqina nangemisebenzi yakhe, ukuba azange aphikisane noThixo, ukuba zange abeke phambili iingxoxo-mpikiswana, zange achithe xesha, kodwa wamisela nje ukuba enze ngoba uThixo watsho, noba ndiyayiqonda okanye andiqondi. Kwaye nantso ke into engundoqo engcwele kholo lukaAbraham lweza ekugqibeleleni. Xa yena ngokwakhe wenza into uThixo awamcela yona, kwaye oko kwazisa impendulo engcwele, waze waphama isandla sakhe ezokwenza idini unyana wakhe, saze isandla sakhe sashiyeka siphakamile. Isandla sakhe sashiyeka siphakamile, ilizwi lavakala kwakhona lisithi, Abraham, Abraham. Ngoko wamaphaya lafika ilizwi lathi, Abraham. UThixo uthwesa ukuthobeka kokholo lwethu. Ukholo lwethu lugqibelela kwinqaku apho sithe sathobeka kuThixo. Kulapho kuvela impendulo engcwele. Ngoku kwakunjalo ngoAbraham. Ngoku kuya kumele ukuba kube njalo kwimbewu kaAbraham, kumakholwa. Kwaye ukuba siyazamkelela ngokwethu namhla ngokuvela kwisandla sikaThixo, sithi nje ngokulula, Nkosi, sibonise ngoku la ndlela yokholo. Ingabe indlela yethu yokholo ayindlela yam, ayindlela yakho, kodwa indlela yokholo ekhokhelela kwinqaku, ekhokhelela kwimpendulo engcwele. Indlela yokholo esinokuhamba kuyo ngokuthobeka size samkele impendulo. Umqolo wamashumi amabini anesithathu uthi, Saza sazaliseka isibhalo esithi wakholwa ke uAbraham nguye uThixo kwaza oko kwabalelwa ebulungiseni kuye. Wabizwa ngokuba sisihlobo sikaThixo. Seza ngolu hlobo esibhalo ukuba sizaliseke. UAbraham wakholwa kuThixo. Azange ahlale ekhaya athi, ndiyakholwa uba uThixo uthethile nam ukuba mandenze idini unyana wam, kwaye ukuba ndiyakwenza oko ndiyakholwa uba uThixo uzawukwenza into. Zange athethe ngokholo, wakholwa waze wazimisela ukuba akwenze oko. UThixo wamvuza ngaloo nto. Inkosi ngoko yanika impendulo, kwaye ngako oko isibhalo sazaliseka esithi uAbraham wamkholwa uThixo kwaze kwabalelwa kuye ebulungiseni. Emva koko kumqolo amashumi amabini anesine, niyabona ke ngoko ukuba umntu uyagwetyelwa ngokwasemisebenzini kungabi ngokwaselukholweni lodwa. Masigcine oko engqondweni. Bonakala ngathi kutsha kancinci kodwa kulolo hlobo. Amakholo. Ikholo lizalisekisa umyalelo ongcwele. Lienza into athe wayixelela ukuba ayenze. Kwaye iintsikelo zikaThixo zihlala kukho oko. Olunye ukholo olungabophelelekanga ekuthobekeni kokuzaliseka kwelizwi likaThixo lukholo lomnye. Lo ukholwe kum, njengoba satsho isibhalo, ukholo lweBhayibhile lubopheleleke eBhayibhileni. Kwincwadi yokuqala kuTimothe isahluko sokuqala sifunda kumqolo wesihlanu, ke intsingiselo yoyalo iluthando luphuma entliziyweni ehlambulukileyo nasesazeleni esilungileyo naselukholweni olungananisiyo. Masimeni apha. Ukholo kwakhona ukuthando elinqaku elibalaseleyo lentshumayelo iphela ivangeli. Ukholo olungenaluhananiso, ukholo oluthobekileyo, ukholo olulungele ukwenza oko iNkosi ikuthethileyo, ukholo olumthembayo uThixo. UAbraham wayenalo ukholo olwaluthembele kuThixo ngokunjalo, ngokuba wazilazile entliziyweni yakhe ezathuze sithi, bandimenza idini unyana wam, ngoko uThixo unako ukumvusa kwabafileyo. Ukholo luyinyaniso lusetyenzwa ngelizwi kunye nomoya kaThixo, luthemba olukuThixo olungena kuphela, ngoba uThixo ume emva kwakho kwaye uthathe inxaxheba. Ngubani wayenenxaxheba ngento eyenzeka kuIsaki emva kokuba uAbraham wenza into uThixo inkosi yamxela yona? Ngabe nguAbraham? Ngokuqinisekileyo akho njalo, nguThixo wathatha inxaxheba. Kwaye siyakubona oko ngokucacileyo. Kwabonakala ukuba ingathi inkosi ilinde umzuzu wokugqibela, kwaye oko kuyenzeka nakuthi okunjalo. Kodwa ufuna ukusicikita kolu hambo lokholo. Kwaye ndiyaxelela nje uba sifundileyo, kwakungokukuthobeka apho ukholo luka-Abraham lwenziwa lagqibelela. ngako ukuthobeka ukholo lwethu okunjalo leyo kwenzwa luqhubelele qhubelele apha siyaxelela kuba olona nqaku lovakaliso lwethu luthando oluvela enhlizweni ehlambulukileyo nasesazeleni esilungileyo naselukholweni olungananisiyo. Xa umprofeti uIsaya wavakalisayo bangubani na ukholiweyo ludaba lwethu nengalo yenkosi ityhile ke kubani na kusoloko kumalunga nokholo kwayisele kumqolo wesine uPaulus uthe wayikhomba phaa kuTimoti ukuba akumelanga achithe ixesha lakhe kwimibuzo engancediyo nakwiingxoxo nakwimpikiswano. Emva koku uyayishwangathela uthi ngokungcono ngoko mayibe kukwakhana kobuThixo okuselukholweni njengamagosa kaThixo. Kumele senze njengamagosa kaThixo, njengabantu abangafanele nakanye, kodwa kulo ethe yawela kuye uba athethe obutyebi bungenakudinwa bukaThixo. Kwaye kuba sithetha ngako kuphela, kwaye obutyebi babungekho kahle kahle. Ukuba bebungekho obutyebi besiyafunyanwa singabaqhathi. Ukuba izinto uthi ilizwi likaThixo elisixela ngazo azikho kwimbonakaliselo yethu ngenyaniso ngoko, thetha ukuthi siyabalahlekisa abantu. Kumele siqaphele kuba zonke izinto yinyaniso engcwele athe wasithembisa yona kwilizwi lakhe. Asithethi apha ngezinto ezingekhoyo phaya, kodwa malunga nento uThixo angasithembisanga kuphela elizwini lakhe, kodwa athe wasinika yona kuKristu. Kwayiloo nto uPaulus wayikwazi ukubhala mhlawumbi kwabaseefesi isahlo sokuqala ba nisikelwe ngeentsikelo zonke zokomoya kwiindawo ezisemazulwini kuKristu. Ayonto eza ukwenzeka, sele yenzekile. Wahlatywa, wabethwa, usihlangulile. Isohlwayo sethu sabekwa phezu kwakhe ukuze sibe noxolo thina. Ngoku ithi ke ngokholo, apho abanye bathe babhekela ebucala befuna ukuba ngabafundisi bomthetho bengakuqondi oko bakuthethayo nalapho babheka khona. Kunceda ntona into endiyizisayo ukuba mna ngokwam andinako ukuqonda okupheleleyo uba uThixo akakutyhilanga ngokwam ukuqonda kwizibhalo. Kwayazi uba le leta ijikelezayo ngokuqinisekileyo uyawuhlamba neqabaza lokugqibela. Kunganjalo kodwa kwiminyakanyaka abantu zange baqonde ukuba umnqophiso omdala ngowantoni. Azange baqaphele ukuba umnqophiso omtsha nomdala zihambisana ndawonye benza iintetho zabo. Ababinako ukuliqonda ilizwi lesiprofetho, bangaba bathe bayivala iBhayibhile ngokuba bengenako ukuliqonda ilizwi lesiprofetho. Siphila kwisigaba sesiprofetho kwaye inkosi ithe yavula ukuqonda kwethu qonda isibhalo. Kwaye kuba khona umntu namhla ebekumele athathe intetho kumnqophiso omtsha ezenziwa kakuhle malunga neligama elithi umthetho kwaye engakwazi ukuzahlula kakuhle ngokomoya nangobungcwele, umuntu onjalo uza kuphitheka kwaye awuyikwazi ukuba uya kubafumana phi na kwakhona. Ngaphambi uba uThixo asinike ukuqonda izibhalo, kuluka sahlo seshuminisithandathu umqolo weshuminisithandathu uthi yayingumthetho kade kwakuyohane ukusukela ngoko, yayingumthetho nabaprofeti kwakuyohane kusele koko ubukumkani bukathixo buyashunyayelwa, bonke bayangena kubo ngokugonyamela. Emva koko omnye umntu angathi hayi mhlawumbi kulungile kuphelele apha. Emva koko inkosi ithi kumatewu isahlo sesihlanu, izulu nomhlaba liyawudlula kodwa akuyi kudlula nalinye iqabaza kulo mxholo ungakhange wenzeke kumthetho. Emva koko ithi andizange kuchitha umthetho ndisekuzalisekisa. Ungathatha izibhalo ezilikhulu ngenyaniso ikhulu uzifanise uzidibanise, oko akuncedi namnye umntu ngaphandle oba siyamkele ukuqonda okuvela kuThixo, senze ilizwi likaThixo ngendlela uThixo athe waliceba ngalo, hayi ekuzilahlekiseni kwethu kodwa ngokusindisa imiphefumlo yethu. Into ebalulekileyo kukuba kukwenza ilizwi likaThixo njengoko uThixo afuna ukuba lenziwe. Apha ithi kakuhle kakuhle ukuba benza benika imiyalelo malunga nezinto abathi bona ngokwabo bengaziqondi. Kunceda ntoni ke ngoko? Ngoko sifana nabafundi babini babheka eMaus, babethetha bethetha bethetha, emva koko ekuqaleni kwangekho mpendulo wade yangulowo wayenempendulo kuyo yonke umbuzo xa iqala uthetha. Hayi kuphela impendulo, ndithetha ukuthi ngubani olahlekelwe impendulo, nabani na anganayo impendulo, kodwa izinto ezingcwele zimalunga nempendulo ezingcwele, iimpendulo ezilungileyo, iimpendulo zesibhalo. Awufuni impendulo yam? Nam andifune yakho kunjalo, kodwa sonke sifuna ukuba nempendulo kaThixo kuwo wonke imibuzo sisonke. Kwaye ndicinga ukuba sithe sakwamkela kodwa besingakuthandi kwinqanaba elithile, ibingasifanele kwaye siyishiyile impendulo engcwele emva sakhangela impendulo yethu. Kwaye uThixo uvumela abantu abanjalo bahambe, abo bashiye impendulo zabo ngasemva, bangahlola bahlole emva koko bacinge ukuba ngoku ndinayo impendulo, bahambe baqhubeke. Emva kwethuba angabonakali ngathi banayo impendulo, bahlole kwakhona bonke ubomi babo kukuhlola nje, banayo impendulo emva koko bangabi nayo kwakhona bangabi nayo. Kodwa abo bathe bamkela inyani impendulo engcwele abasakhangeli, bazophumla kuThixo, bayamazi lowo bakholwe kuye, banikwe ukuziqonda izibhalo ngalo ubabani. Emva koko asisaniki imiyalelo ngezinto esithi thina ngokwethu sibe singekaziqondi, kodwa kumele ndinyaniseke. Umonde oluThixo analo kuthi yinto umuntu ekumele aqonde kuqala. Ndithe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo inkosi kundithabathe iminyaka engamashumi amathathu okanye kuthabathe wena iminyaka emashumi amathathu kunye nam ukuba ndiqonde ezinye izinto. Ngamaxesha amaninzi sicinga ukuba singayiqonda yonke into, kwaye xa sibuza umbuzo uba singakwazi ukujongana nathi okwethutyana singenayo impendulo, emva koko izinto kakuhle kakuhle zikhangeleka zohlukile. Ntanda, umoya kaThixo ukhokelela kuyo yonke inyaniso, kwaye ndithi kuwe ngokuhlwa nje. Ayibobunye bobuThixo olulimeva kwicala likaSathane. Sikufundile, uyakholwa ukuba uThixo mnye uyatyapha. Needimoni ziyakholwa kuko oko, ngoku sinantoni na ngaphezu kwabo. Ungacingi nanye into inyaniso ayiyokuphela kuphela into leyo. Akwanelanga oko, ayongxaki leyo. Ingxaki le yokuba ekupheleni yintoni ezawukwenzeka kuqala. Nantsi apha ingxaki ikhoyo, nantsi into ekumele sijongane nayo. Kwaye ukuba umtyhula ngakwazi ebenokusibulala sonke, kodwa uThixo uthe waqinisekisa ukuba into eyenzeka ekuqaleni iyawukubekwa ekukhanyeni okucacileyo ekupheleni. Ukuphela kungoko apho wonke umntu, wonke umfazi, yonke indoda, yonke umfazi iyawufumana indawo yayo. Kuphela yile ndlela apho uKristu angakwazi ukuthatha indawo yakhe kwibandla. UThixo abe kuko konke kubo bonke, hayi ngenye indlela. Kungenjalo umtyholi uyavuzimela acinga uba ungathetha ngokwaneleyo, ndithe ndayigquma ingubo yaseBhabheli kuyo yonke into wena uyadubadubeka nje kuko. Ndiyavuya kuThixo kwaye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndithe ndabanamava amatsha ukuba sixhomekeke kangakanani na ekukhokelweni ngumoya ongcwele. Kwaye ayikho nanye inyaniso yeBhayibhile ongayishukumisa nje uyikhuphe. Ngumoya oyingcwele okhokelela kuyo yonke inyaniso. Kwaye ayizi yonke ngexesha elinye, iza ngolungelelwano. Kwaye ndiqinisekile uba imfundiso izawufikela ekupheleliseni kwayo xa sonke sithe samkela saze saqonda imeko phambi koThixo. Ngoku uThixo uya kuzityhila xa kungasekuya emva naphambili. Noba ndicinga le ndlela wena ucinga ntoni, kodwa ile ndlela phambi koThixo ayiyo enye indlela. Ngaba simvile uThixo xa ithetha ukuze sikwazi ukuthetha thina ngokwethu, okanye sesimvile na ukuze sikwazi ukuzihambisana nako oko. Zinjalo ke izinto. Kwaye kule leta ijikelezayo ngoku ndithilo iyawukhathala yonke into. Ukuba izitulo ziyawukushiyeka zilambatha ngokumele ibe yiloo ndlela. Kodwa ndiyakholwa ukuba uThixo uya kunika ukufundisa. Ndiqinisekile ngako ko entliziyweni yam. Imvula, imfundiso yemvula njengoba umzana uBranham ebiza imori iya kufikela ekupheleni le mvula. Yonke into ekwakumele ityhilwe ithe yaziswa, kwaye kulokolukholo kokukuthemba siba nokungafihlisi ukuba uThixo uya kuphumelisa yonke into kude kube sekupheleni kwexesha, ukuba asibeke kwindawo ekumele sibe kuyo. Kwaye ugwebo lwethu lwenziwe indlela enye engcwele, ingabiyo into ecingwa ngumntu wonke abacinga uba bangayigweba, kodwa uThixo kuphela ungumniki mthetho ongumgwebo. Ngoku ibukeke yahlukile kwakhona. Apha usuka kumqolo weshumi nesibini uPaulus uyabhala, kwaye ndiyambulela uKristu Yesu inkosi yethu othe wandenza ndakwazi, uba uthe wandibalela ukuthi ndithembekile wandibeka elungiselelweni. Ukhona umemelelo oluqhagamshelene noku uba umntu akalungele nto ngaphandle uThixo amxhobise amgcine. Kwaye uba uThixo ebengasigcinanga mna nawe, besingayi kuba lapha ngokuhlwa nje, bendingayi kuba lapha ngokuhlwa nje uba uThixo ebengasigcinanga. Kwaye ndiyakholwa Bakhona injongo engqalileyo eqhagamshelene nebandla kunye nokuphumeleliswa kwalo. Noxa ngamanye amaxesha kuhamba nje ukudlula kwithuba lengcwaba, uThixo umise ixesha kwaye ngokunjalo into ezawukwenzeka kwelo xesha nendlela ezawukwenzeka ngayo, kwaye uhamba indlela nathi esingaziqondiyo. Kodwa xa bathe bafikela ekupheleni, ngoku sijonge emva sithi, Thixo wam, okuya konke bekunyanzelekile ukuba sizise kuphela izinto ezithe zeza ekukhanyeni okupheleleyo okungcwele. Kwaye xa ufunda izibhalo ezingcwele, ingaba uThixo ngamanye amaxesha akazenzanga izinto emva kobakhonzi bakhe, kwaye bekumele banikele ngobomi babo ngemizimba yabo ukuthwala ulungiselelo olunikwa imbeko kakhulu, into enhlele. Kodwa ukuthwala elinye icala, ukutsho ke uhlazo nonyeliso nayo yonke into ehamba nayo, ayonto elula. Kwaye ndiyambulela uKristu Yesu inkosi yethu othe wakwazi ukundigcina, waze wandibalela ekuthini ndithembekile, endibeka kulo ulungiselelo. Incwadi yokuqala uTimothi chapter 1:12. Bekukhona imvumelwano yokudibana, hayi ngoGamaleli, hayi ngoKhayafa, kodwa uThixo wathi ebandleni, naphi na apho inkosi ebiza khona, naphi na apho athetha khona, naphi na apho ayalela khona, pha umntu wakwaThixo umisiwe, emiselwa umsebenzi. Kwaye apho unika umbulelo uthi uba uthe wandixhobisa, wandenza ndakwazi, wandibalela ekuthini ndithembekile. Yangu Thixo angenza mna nabo bonke abo bajongane nelizwi lakhe ngokuthembekileyo, ukuba bathethe yonke into nje ngabamagosa ayinyaniso kaThixo, yonke into edinga uba ithethwe. Banintsi abantu abaphindaphinda izibhalo, inyaniso iyakukhulula emva koko babe neyabo inyaniso ekumele uba ikhulule umntu. Ayikho into enjalo njengenyaniso yomnye umntu phambi koThixo. Kuphela inyaniso engcwele ekhululayo wonke umntu lixoki, kuThixo yedwa kuphela oyinyaniso eshiyeka eyinyaniso, kwaye ilizwi lakhe liyinyaniso kude kule lonke iphakade. Kwaye ukuba khona umntu oza kum kwakhona ngentetho ethi, kodwa uThixo ebesele kuthethile okwemva phaya, akekho umntu ekumele aze kum ngolo hlobo kwakhona, ngoba ndiqinisekile uba lonke ilizwi likaThixo liyinyaniso oluqobo. Nokuba bekuthethe ngoko okanye ngoku, ingaba bengayazi into ebeyithetha ngoko, ingaba kumele ayibuyise ayirhoxise ngenxa yakho okanye ngenxa yomnye umntu, okanye into abeyithetha ngoko ibiyinyaniso. Ntanda, banintsi abantu abathe bona ubungcwele nobulungisa bukaThixo baze kwilizwi lakhe njengendlela abaze ngalo kwilizwi lakho nelam, kwaye ingaba ilungile loo nto phambi koThixo? Akumelanga bakuqhubeke kube njalo. Usabhaliwe eBhayibhileni, amazwi enkosi ahlambulukile aze alungiswa, amatyeli asixhenxe nyibilikiswa. Akekho umntu ekumele athi kwakunjalo okanye kwakukho njalo, ngaba uThixo wathetha le nto okanye akukho njalo. Kodwa ithi apha uba ndafumana inceba ngoba ndakwenza ndingahoyi ndingakholwa kwaye ubaba lwenkosi yethu lwaluphuphuma ngalukhona kunye nothando ezikuKristu Yesu. Ndithanda ukugxininisa oku ngoku selesithethile ngokholo nothando. Inqaku lokushumayela usindiso luthando. Ngoku sithetha malunga nokholo nothando. Kodwa hayi uthando oluphephezela emoyeni. Kodwa malunga nokholo nothando olungcambizalo zikuKristu Yesu. Imalunga nalonto ke yonke. Hayi malunga nokholo. Wonke umuntu unako oko ngendlela yakhe. Kodwa malunga nokholo nothando olungcambu zikuKristu Yesu. Kwaye kuba ingcambu yentyatyambo umzekelo ibilapha ngoko uqobo lwayo lulapha uba intyatyambo le ngoku ithetha ukuthi loo nto iingcambu zilapha uba iingcambu zakho nezam zityalwe kuKristu ukuba sithe satyalwa kuye ndiyakuxelela ngoku kumele kuvele kwaye le nto ingenabum kumele silibale ngayo ngoku sinokholo oluphilileyo ngokuba uKristu uyaphila kwaye ithembe eliphilileyo ngokuba uvukile kwabafileyo emva koko kukhona into emiselwe ukuba yenzeke ebukumkanini bukaThixo eli lizwi lichumise intliziyo yam kwaye ubabalo lwenkosi yethu lwalugqithisele kunye nokholo nothando olungcambu zalo zikuKristu uYesu. Andifuni nje udidi lokholo okanye uthando. Ndifuna ukholo kunye nothando olungcambu zikuKristu Yesu. Kwaye ndifuna ukuqhayisa ngenceba yakhe elithe zabekwa kum ngobabalo. Emva koko ithi lena intetho ethembekileyo kwaye ifanele ngokuqinisekileyo. Le intetho ethembekileyo kwaye ifanelwe kukwamkelwa kuko konke uba uKristu Yesu wangena ehlabathini ukuze asindise aboni endingomkhulu kuba mna. Noko ke ndesuka ndenzelwa inceba ngenxa yoku ukuze uYesu Kristu abonakalalise akubonakalisele kum mna ungomkhulu kuko konke ukuze akade umsindo ndibe ngumzekelo kwabo baza kukholwa kuye base ebomini obungunaphakade. Nangu umzekelo oliqhayiya iqhayiya elithe lanikwa kuthi kuPaulus. UPaulus umisile phambi kwakho naphambi kwam phambi kwethu sonke njengomzekelo. Kwaye kwenzeke ntoni? Inkosi yadibana naye yalungisa indlela yayo yamkhokela kwindlela yobomi waze waqhayisa ngenceba kaThixo eyathi yaba phezu kwakhe. Uthi apha uba kum kuqala. Ndiyakubuza namhla, ngaba uPetros yayingeyilokholwa nje kudala ngaphambi kwakhe? Ngaba uYakobi noYohane yayingengomakholwa phambi kwakhe? Ngaba abashumi nesibini okanye amashumi asixhenxe okanye abazalwana abangamawaka amahlanu bemanyene kunye nenkosi yethu kanye nje emva kovuko? Kwaye apha uPaulus onokuthi njengokomntu agwebe uthatha ilungelo lokuthi kunjani ukuba ngako oku ndafumana inceba kwakumu kuqala uYesu Kristu akubonakalalise kum ukunyamezela ibe ngumzekelo kubo bonke umzekelo kwabo baza kukholwa kuye basebomini obungunaphakathi ibiya kuba ngabantu abanjani abantu abathe baboniswa inceba abantu nje basifundile kumprofeti Isaya abahambe kwindlela zabo yathe inkosi yami endleleni yabo emva koko baba namava ngenceba yakhe bavunyelwa kuba bangcamle ubabalo lwakhe ugqibela kumqolo shumene sixenxe ke kaloku kuye ukumkani wawo amaphakathi ongena kubonakala ongena konakala kuthixo olumkileyo yedwa akubekho imbeko nozuko kuse emaphakathi nasemaphakathini amen ngubani na unugweba oko ngoqinisekileyo ngumntu othe wabanamava ngothixo nothixo wokwakhe uyakwazi ukuvumelana nento upawulos ayingqinayo ngoko unokuthi nkosi ndandingubani ndingubani undibalele mna wabalela thina ekuthini sithembekile noxa sasingathembekanga kwaye wasamkela njengabakho ubunenceba unenceba kuthi waze wazitshila kuthi ingcinga yenzeka nje kum ukuba inkosi yenze isiqalo kulo Paulus ngela xesha ukubonisa ubungakanani bento uThixo asilungisele yona kuKristu nento uThixo akwazi uyenza ngabantu abangabakhe ngoku siyakhona ukuba wakwenza ngomzana uBranham ngendlela enye uThixo akasityali impendulo imiqondiso emikhulu nezimanga nongqinelo lukaThixo kwenziwe kwimihla yethu ukuze sibe nokungafihlisi kuThixo nelizwi lakhe nakumyalezo nakumthunywa ukuze sazi ukuba yayingengumntu kodwa yayinkosi eyathetha ngalo ubabalo uPaulos uyayisho ngathela akakwazi ukuqhubeka ebhala qala ufuna ukubulela aze avakalise uthi ke kaloku kuye ukumkani wawo maphakade ongenakonakala ongenakubonakala kuthixo olumkileyo yedwa makubekho imbeko nozuko kuse emaphakadeni asemaphakadeni ngoba eligama lithi phakade lenzeka apho ndicinga ngendumiso isahluko sekhulu elineshumi apho kubhalwe inkosi yethu njengonyana wena ungumbingeleli ngonaphakade ngoku ukuba bendifuna ukubuza imibuzo enobuqhetseba benothi mhlawumbi ndenze uphawu apho ndithi uya kuba into nangonaphakade umbingeleli okanye ukumkani uya kulawula kude kusephakadini ndingatyhila iqela lezibhalo ungukumkani wokumkani owanaphakathi ongenakonakala ongenakubonakala uthixo kuphela olumkileyo ngaphandle kuba umntu othile ucinga uba khona okumkani ababini ndikholwa ukuba mnye nenkosi yemikhosi kumkani wokumkani ngabe uyakuqaphela uba uthixo uyababamba abalumkileyo ebulumkeni babo uba sicinga uba sele sazi into ngoko thina mnaqala nabaninzi sidinga uba sixelele kuba mhlobo awazi nanye into okwangoku sisaqala ukumqaphela kunye namandla ovuko lwakhe kodwa sikulungele ukukholwa lonke ilizwi likaThixo ngendlela elibhalwe ngayo Ukuba libhaliwe kwathiwa ningaba ungumbingeleli ngona phakathi koko siyayikholwa ngenhliziyo yethu yonke. Xa kubhaliwe kuba ungukumkani wanaphakathi ongenakonakala ongenakubonakala okuthixo okuphelela umkileyo siyakholwa nako oko. Kwaye kuba kubhaliwe ukuba uyawuba ngukumkani ngonaphakathi noko siyakholwa. Ndixele ke ngokuhlwa nje ba akazuba yintoni mna ndingakuxelela ukuba uyawuba yintoni. Ngoko ke wena uya kunixela uba uya akayi kuba yintoni. Ekupheleni uThixo uya kuba kuko konke kuko konke kuyo yonke into uya kufumana ukuzaliseka kwakhe. Owumangalisa unjani uThixo wethu usathetha enze ngalo ubabalo. Masilunge uba samkele lonke ilizwi likaThixo ngalukholo. Masilunge ukulandela ngokuthobeka uze sithi njengoAbraham singama sigwetshelwe phambi kwenkosi. Ayilokholo kuphela kodwa ukholo lubopheleleke kwilizwi lesithembiso lubonalisa bangalo ngakukuthobeka uba kulungele ukwenza loo nto uThixo ayithethileyo. Kwaye kuko oku kuphumla iintsikelelo. Kuza phaa impendulo engcwele leyo kuphela intshumayelo epheleleyo kwaye ingaphezulu kunenye yonke imihla. Ingenzeka ukuba ibe intshumayelo entsha ngalubabalo. Indumiso mayibekho kwigama lenkosi. Amen. Masimin standards. Bawethu semazulwini neyami inhliziyo isashukunyisiwe ukuba ikubulele ize ikudumise. Singobani na ukuba kumele usikhokhelele kuyo yonke inyaniso ngomoya wakho ngokwelizwi lakho elitshiliweyo. Kuphela ngale ndlela singangcwaliswa kuyo inyaniso. Oh Thixo, masiqaphe sinike ukuqonda njengokuba wanika abafundi bakho emva phaya. Nkosi ethembekileyo ukuba asibaleki singakhange sifike kulinqaku. Thixo thembekileyo sithathe usibuze. Uthe masikholwe ilizwi lakho uba siwaphulaphula amazwi akho sikuze siwenze amazwi akho. Usoloko ubeke umhla. Umhla wethu ungoku namhla. Ukubani tena livi ilizwi lakhe hayi ilizwi lomshumayeli kodwa ilizwi lakho onkosi sele uthethile. Enkosi Thixo sincede kumasalela amancinci nakubo bonke ukuze sikwazi ukungena ngokupheleleyo kwinyaniso yakho size siginywe kuyo sifumane ingcambu evela kuwe kwaye wena ulilize. Haleluya. Awunakwahlulwa elizwini nathi asinawukwahlulwa ngoba sikuwe elizwini lakho. Enkosi Nkosi ethembekileyo enkosi tyhila ngoku ekupheleni njengoko watshilayo uloyiso olupheleleyo ekuqaleni. Masibe namava ngako kunye nawe ovukileyo lo othetha nathi ngoku iintliziyo zethu zivuthayo onkosi usinika ukuziqonda izibhalo. Haleluya. Indumiso nembeko uzuko nodumo malibekho kuwe Nkosi ethembekileyo. Ngunyaka woxolulaniso unyaka wentlokoma wonke umntu uyakuphuma ekhululekile kwaye kuya kuphela kuphela ngokubuya kwakho. Ndiyakubulela ngako oku kwaye ndiyalidumisa igama lakho elingcwele. Haleluya. Amen.